Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Sirudi nyumbani Mana nikisha buta nataka kampani Mzenu nikitinga nataka kakupari Yani mitungi mikasi na kijiti pembeni Tena nikisha lewa na kuwaga mududu Yule dadaka lewa na andisha kuruku Namuni uwe
Siyaji bombe
Namuni nyonge Namuni uwe
Siachi bombe
Namuni nyonge mama
Siachi bombe
Basi waita, waita, waita
Lete bombe
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 Nikile wando na noga, swezi tobo wanki wa soba Emleta ingine moja, changanya ice na soda Oya, izi ngapi, nasikia kizungu zungu kwanza size isa ngapi Sundo mida ya wazungu, leo tunakesha wapi Tuka suze na malungu, na elaka mashi papi Oya, miashi papi
Namuni uwe,
siyaji bombe
Namuni nyonge basi
Siyaji bombe
Namuni uwe
Siyaji bombe
Namuni nyonge mama
Siyaji bombe
Basi waita, waita, waita
Lete bombe
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 Kijiti, kiji, kiji,
where?
Kiji, kiji,
where, where? Where? Where, where?
Mojo Mojo Records.